Ese mwami wanjye ngushimire ntako ari wowe unshimisha ukampa ibyishimo bidashira nyemerera ngusingize
Yesu wowe nyine ntujuna mu makuba kuko ngufite sinzahungabana
Yesu wowe nyine ntujuna mu makuba kuko ngufite sinzahungabana
Ndashima umwami wanjye Yesu rudate nguha Ndaratijuti yanjye Yesu tijunde kura Ndashima umwami wanjye Yesu rudate nguha Yamuye kure mu rugamba rw'ubuzima najyane nguha
Omenitoa chini mtetezi wangu Yesu Nitakushukuru maisha yangu yote
Yesu
Nitasema jina lako kwa wote ile wajue kwamba ni wewe mwokozi Nitayasimulia matendo yako mema Bwana Sitaogopa ninashinda kwa uwezo wako Kila shida nimeshinda pokea sifa
Ndashimu mwami wanje Yesu rudate nguha Ndaratijuti yanje Yesu tijunde kura Ndashimu mwami wanje Yesu rudate nguha Yamuye kure mu rugamba rw'ubuzima najyane nguha
Yesu wenyine ntujuna mu makuba kuko ngufite Sinza ungabana Orinchuti mumaga Orinchuti mumaga Nuju nererana Nuju nsiganye nyine Nuju nererana Nuju nsiganye